ilaalinta nabadda ayaa door wanaagsan ka qaadan karta sida ay bulshada ugu wada noolaan lahaayeen horumar iyo barwaaqo. Nabadda ayaa ah lagama maarmaan, waxaana u baahan noolaha dhammaantii. Kaalin intee le'eg ayay nabaddu ka qaadan kartaa isdhexgalka bulshada? Qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Dhoobley ayaa ka aragtay dhibta arrinkan.
Haddii la dhaho isdhexgal bulshada, nabadda waa ka buuxa. Nabadda haddii jirto bulshada isdhexgasho. Marka nabadda in la ilaaliyo muqaasa. Walaahi qof kasta meeshuu joogo door ayuu ku leeyahay inuu nabadda ilaaliyo. Waxa isaga anfacaya ganacsigiisa iyo dhaqaalihiisa, waxbarashadiisa, aqoontiisa intaba ay ku xiran tahay. Nabadaanaba haddii jirna dad wax shaqeyn oo kale ma jiraan. Marka door aada muhiim ah ku leh.
Maxamuud Maxamed Ciidan baa la dhahaa. Nabadda in laga wada shaqeeyo oo bulshada maaragtay dhinac hal dhinac uga soo jeesto, waxay maaragtay bulshada dhib u keenahaya ama ashqaaqa u keenahayana ay hal gacan iskaga qabtaan. Marka magaaladu maaragtay nabaddeedu waxay ku xiran tahay in bulshadu iska kaashato, waxay maaragtay dhibaha maaragtay ama waxyaalaha u keenayana ay iska ilaaliyaan, ka taxadaraan, hal gacan ay ku wada shaqeeyaan, ayay ku horumarin karaan. Waxaa kale ku horumarin karaan dadka maaragtay deriska ama wadamada deriska ah inay maaragtay si nabada kula noolaadaan oo ayna maaragtay dhinacooda maaragtay wax dhib ahana ayna ka imanin. Dadka maaragtay miyiga ku nool ee xoolo dhaqatada ahna inta badan shaqadooda meelaha albiyoodka iyo meelahaas ka dhacda ee daaqsinka, in ayaga laftooda maaragtay ay nabadda ka shaqeeyaan, si wadajir ahna ay u shaqeeyaan bulshadana maaragtay, si ay maaragtay nabaddii ay ugu soo laaban lahaayeen deegaankana maaragtay u camir lahaayeen in nabadda laga wada shaqeeyo.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Rabiile. Horta nabad haddii la fahsan yahay baaba horta yaaba horba loo gaari karaaba. Marka nabad waxaa loo gaari karaa kow, in qabiilka laga baxo; labo, in jeclaasiga laga baxo; saddex, in xil jeclaasiga laga baxo. Inta haddii ma garanaysaa ruuxu uu ka waantoobo, nabad iyo horumar baa la gaari karaa. Laakiin inta saddexdaas qodob uu ruuxu uu niyadsi ku haysto, inuu xil raadiyo, maxaan ku rahaa, in jeclaasi inuu raadsado, iyo qodobka aad iga booday oo aad horaan ka sheegay, sidaa qodob haddii ruuxu uu niyadsi ku jiro, horumar lama gaari karo. Nabaddana waxay ku xiran tahay saddexdaas qodob.